Yo, Rob Khalifi, it's your boy MGQ, and I'm back again. Hey, isn't it bars, man? Lead bars. Yo, Khalifi ni vipi na bounce na hii beat ni kanisha taxi. Bonga no mama zemini takuusha kamiti. Juu izi panchu zito yake mfuko ya simiti. Bill bila risiki, ini real sikiki. Ikizungu yako bure taijunga vijiti. Misio daro yako boss utanipisha siki. Brock niggas everywhere, Brock niggas in Malay. And you know we don't care, Brock niggas fucking fame. I'm a boss and I'm bossing. You know I'm around the city solo bila kikosi. Takuchoma kama mbuzi ni kusosi na sauce. Ingoma ni moto maze, ingoma ni mkosi. I'm a don. Au jasikia ikilifi mindia form. Nikona dreams tabiti, kufuka ya simiti. Don't, kama calling on. I'm a don. Au jasikia ikilifi mindia form. Nikona dreams tabiti, kufuka ya simiti. Don't, kama calling on. Nimezunguke up down the city. Muziki ninafanya nimecheki nifiti. Gani ulaya ninaweza defeati. Nifike last zone na wanipisha city. Yo, I'm a don, Machiavelli anticipating these niggas. Mindia form usijali so boss dream bigger. Tatu kama mafiga before we pull the trigger. Mazesi munishokani nani yananipinga. Put me nimetinga, body ya tinga tinga. Best ni ya maviga, mesoo kwa wajinga. Kesi na mchuku mazecheki utakula mafiga. I'm a don. Au jasikia ikilifi mindia form. Nikona dreams tabiti, kufuka ya simiti. Don, kama koni yon. I'm a don. Ujasikia ikilifi mindia form. Nikona dreams tabiti, kufuka ya simiti. Don, kama kali yon. Issue si issue ni issue kani do. Safi katishu niko na vibes as you go. Na wika usiku kani mchana later do. Na later kiwingu ma rappers wana kaza cho. This is D, summer beans, take a seat, you can fit in my level. Na speed fire, some even think that I'm a devil. Na aim high, punch safi si kaza kevo. Number 8 ki octo, evil. Ever seen a Somali rapper mekuwa tisho. Madame bao na wa exchange kama tisho. Ligi soma ze, iligi ni moto. This a beginning, irap game itaki udoto.
I'm a don.
Au jasikia ikilifi mindia form. Nikona dreams tabiti, kufuka ya simiti. Don, kama kali yon. I'm a don. Au jasikia ikilifi mindia form. Nikona dreams tabiti, kufuka ya simiti. Don, kama kali yon.
Maze ikilifi sindi okubonga buda. Ukingia tu ground zetu tunakufunza. I'm a don, nigga. I'm a don and ain't bragging about it. Mjukuu.